ungaze ngadedela yonke ibonus. Indaba isekutheni nje ngifuna ukuba kuthebelele nawe.
Wozalunyo asijabule sithandwa sami. Sikhohlwe ngezinkinga. Iskhathi sedali asijabule nunu. Sikhumbule ukuthi siyathandana. Nginike nawe dali asabe sokwenza ukufuna uwe asabe sokudla ifavorite yakho asikhohlwe ngokubudayi dali sijabule sobabili asibhekane mina nawe sikhohlwe ngabanye sibheke yami nawe aha Tagi mum simba wako wetale Epale Siti nje ukusho napati kangane Kangane Emba Namhlanje yimi nawe Ahe ahe Izinkinga begale Begale Aha Asizi tige mina nawe Ahe ahe Atingi chige ku ATM Ngila nyuke she's konu wenza Sithandwa sami Sikhohlwe ngezinkinga Isikhathi sedali Asijabule nunu Sikhumbule ukuthi siyathandana Olulungelo isikhathi sami Nginike nawe dali Asabe sokwenza ukufunwa uwe Na 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 Favorite yako Asikhohlwe ngokubudayi dali Sijabule sobabili Mina ngifuna ukwenza sure Ukuthi ukuthebelele mdawe Ahe ahe Ngithathumbeke kwanhliziyo ngiyise Angibambeki uma nginawe Angibambeki
Jabulana mi, nunu, jabulana mi, utagwe tu.